Gunja music, baby. Or Nanny.
The first man on earth, Adam, represented the Wanene TV. Yeah.
Picha linaanza kaniumba kwa mfano wake. Kama hiyo itoshi akaniumbia wana wake. Toka ubavu wa kushoto Mungu akafanya yake. Kila maka and I like it. Akanipa dunia pande zote kuitawala. Kutenda yaliyo mema toka kwake kamshahara. Busara kufata amri kumi ni kibugi ndio msala. Risala kabla ya kufanya na baada iwepo sala. Imara mara namuona Eva na kuja kicheka cheka. Fika karibu yangu mkononi tunda kashika. Huku anarembua jui kama kadanga nyika. Toka mti wakati kaona nyoka kashoboka. Na hapo ndilipo wapo zilipoanza heka heka.
Adamu uko wapi?
Sauti kasikika niko chimbo nimejificha. Na jisi niko uchi na nona mapicha picha. Hawa nyoka na Eva wamisha yaribu future. Adhabu gani utayonipa Mungu baba spati picha.
Yeah. Baba spati picha.
Tukapewa adhabu ya kwanza kula kwa jasho. Kuzaa kwa uchungu pia ntakula kwa macho. Ntachezea virungu na pingu nkiwa na haso. Na ntazidisha magundu nikiabudu free maso. Tunakukumbuka baba kwenye matatizo tu. Tunakula ujana kumbe kesho giza tu. Tunasali mchana kumbe usiku wanga tu. Samee Mungu baba ni denja ukisema tu. Tukeshe makanisa misikiti tukisali. Tunapofanya makosa ni lazima tukubali. Tukiri kisha tujibadili. Sio kutwa lawama na kulizana maswali.
Adam
Una umekula wewe.
Ate ngekua wonge kula. Labda ngezaliwa mchina, maybe ngemla chura. Angalia maisha yako uni mda kumcha mola. Na amna nguzo imara zaidi ya kusimamisha swala.
Amen. Little bit history of being Adam. In case of you don't know, and now you know. Yeah. Stay positive people. It's your daddy talking to you. Being Adam.